Shoro FM wega muyiru.
Hihi no wende kwiandika kugerera njira cia uremi iria irongerera umithio na kugitira maria matuthiururukeirie theini wa gukuruhania aremi deretine ciegie wagiriru wa irio na kuongerera shekeri muhukoini wa muremi. Biovision Africa Trust hamwe na Shoro FM turakurehera tafarira ya Kilimo Hai.
Natithero tethini wa tafarira ya Kilimo Hai kana uremi we muoyo. Uyo ni uremi uriete guthukia maria maturigicirie. Uremi urongerera besha thini wa muhuko waku. Uremi wa mwanya urakorwa ati ginya kiri urarima ni uraria na gitingithukia ugima waku wa mwiri. Uremi uyo ni wa mwanya tondu uremi uyo ni uremi wa urimo uremi wa Kilimo Hai. Iria entoro tukoragwo tugithomithia thini wa Kilimo Hai production na broadcasting ireruga mereirwa ni Biovision Africa Trust na Biovision Foundation. Kilimo Hai ni urimi wa mwanya muno uriotigagira ati maundu maku ni magashira uria kwagireire na ngikorwo wina kiuria ogiothe kirio ngikorwo wina kio na baito ya SMS ona gutura ni ratuthikireria na kurio ni nigetha tugutambure ona ringikuria kiuria na kurehe mawoni maku ni wahota kugira mukugwira mukahuro itikira kuandika SMS na baini ya thimu ya 0715-422-460. 0715-422-460.
Hihi no wende kuyandika kugerera njira cia uremi iria irongerera umithio na kugitira maria matuthiururukeirie
theini wa gukuruhania ari na rini hedi tukoro tukigira theini wa tafarire no ya Kilimo Hai muthenya wa umuthi na muthenya wa muthi tukoro tukieria uhoro wa hinya uria uhuthikaga hinya uria tuhuthikaga na tuhuthagira theini wa migunda itu theini wa micie itu na kiuria kia muthenya wa umuthi ni ukuria we ni uri waigua uhoro wa renewable energy ta solar na biogas hinya uria tarathukia maria maturigicirie hinya uria tuhuthagira kuruga ona nige tukahuthira gukorwo tukigia na utheri angikorwo ni uri wahuthira renewable energy hihi we experience yaku ihana atia ukihuthira solar na biogas tanyarikira SMS na baini ya thimu ya 0705422460 0715422460 nigetha twaranirie tukiri hamwe. Naruka idega kana tiri odoge ni kuigira toko koro toki igira zini wa dereti ito muthenya wa umuthi. Mugeni wi ito muthenya wa umuthi ni Jesse Jackson. Jaroge. Karibu sana.
Thank you muno Martin.
Nidake na muno ni udo wangu kuwa na we thayo.
Thayo ni muigi.
Aya kanyaga ka uge idia muthikiriri.
Joe mwekeo. Yabe jo kilie Shoro FM gatho ni udo wa kanyaga ka. Na muno Biovision alia masponsor te program wino. Na Joke gayu itu todo wa gutuma muthenyo ukinyanire. Ndimugeithithio thena ndimwire umuthi ni tugugeria kurora maria maturigicirio ri tungihota koma okwa o tukigeragia kuhuthira hinya migunda-ini itu na mici-ini itu na kuongerera urimi witu nigetha ugacire. Kuria nyumire Kiambu ni kwega na ni njoi andu ni mathikiriirie.
Urutaga wira na ngwatanirwa riku?
Ndutaga wira na ruhonge rwa kanitha wa Anglican rwitagwo Anglican Development Services. Rucio ni ruhonge rwa ukuria ruria ruroraga uhoro wa gukuria andu matura-ini torio we Martin ngai atumbire thi ino injega tuikare ona tukihora okorwo ni tugathie iguru ni tuhunjagia tugathie iguru twambite gukorwo gukuthi
ona iguru tutingietha iguru tu iguru
ona niguo riu gukuthi ino no nginya thi ino ni njega muno na twarirwo tumgie na muyo na tugie na guo kuna uguo ruhonge ruu rukoragwo rukirora maundu maria magukuria andu thini wa health yao, thini wa ugima wa mwiri, thini wa gwikia mbeca muhuko, ona uhoro wa urimi na niguo rutaga na wira ndi abitha wa tafarira citiganite.
Karibu sana.
Thank you.
Renewable energy nido na ikoragwo no tiganu na energy ile ngitui muno to tu thitima muno.
Okay, thank you Martin. Uhoro wa thitima ni uhoro wa thitima ni uhoro wa fata muno thini wa mishi ni ito na migunda ini ito na muturire ini witu othe no thitima ile tukoretwo tukuthira kana hinya ona wa kuhuthira machine ni citu ikoretwo wa thitima iria tuwe thitima cia goro na thitima hihi rĩmwe tũkahũthĩra betũrũ, tũkahũthĩra ndithũrũ iria cithũkagia rĩera. Renewable energy nĩ ũthuthuria wĩkĩtwo ũkoneka no tũhote gũkorwo na hinya ũcio tũtekũthũkia marĩa matũrigicĩirie, na hinya ũcio ũtarĩ wa goro mũno, na nĩ hinya ũrĩa ndũngĩthira. Ona tokorwo naguo nĩ tũkũhũthĩra ũmũthĩ na rũciũ, cost ĩrĩa ĩkoragwo ho no, nĩ cost ya mbere. No maya mangĩ mothe tũkaũhũthĩra o tũkĩgĩaga na umithio thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũreka namo. Na nĩ ta hinya wa biogas na hinya wa solar iria tũkũmenya nĩ ndũ tũgĩthiĩ na mbere.
Na tarugĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ rĩ, renewable energy ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno gũkũ tugaga atĩrĩrĩ, nĩ wa gweta solar na biogas, ĩngĩ nĩ ĩrĩkũ?
Ngwĩciria icio nĩcio ihũthĩkaga mũno, no nĩ kũrĩ hinya ũngĩ, hinya wa rũhuho. Rĩu nĩ hĩndĩ research ĩrekwo nene, tũngĩrora tũtware thirikari nĩ ĩgeretie mũno, nĩ kũrĩ electric kana wind power. Na kaoko nĩ rwathi kĩrĩma kĩa Ngong'u, no nĩ ibĩrĩrĩki ikoragwo kũu. Nĩ harĩ hinya ũngĩ ũrĩa mwega makĩria, ũrĩa ũngĩtũma nginya thitima ĩgĩe raithi bũrũri-inĩ, wĩtagwo geothermal, nĩ mũĩ kũrĩa Olkaria. Na thirikari nĩ ĩraruta wĩra mũnene ũhoro wa kũmake sure nĩ wakinyĩra andũ othe, na ũhoro wa hydropower kũrĩa Kidaruma na kũu demu-inĩ icio ciothe irutaga thitima ĩyo. Icio nĩcio kĩrĩa ngũra, nĩcio examples kana iria ingĩheana examples cia renewable energy, kana hinya ũrĩa ũtagũthũkia rĩera na hinya ũkũhũthĩka na njĩra ya raithi.
Tarĩngĩ tũtige gũthiĩ kũu igũrũ kwa renewable energy, tũthiĩ kũrĩ mũrĩmi wa kawaida wĩ kũrĩa icagi-inĩ. Renewable energy nĩ ya bata kũrĩ mũrimũ ũcio na njĩra ĩrĩkũ?
Ngenaga mũno rĩrĩa ndĩraria ũhoro wa mashinani, tondũ nĩkuo ndutaga wĩra. Ndĩ mũndũ wa field, na mũno mwananchi ũrĩa wa kawaida ũrĩa wĩ thĩ mũno, ũcio nĩwe tũroraga. Na kũringana na research ĩrĩa twĩkĩte ũthuthuria, nĩ tuonete hinya ũrĩa ũngĩhũthĩka mũno wega na raithi mũno na ũngĩkinyĩrĩka wega nĩ mwananchi wothe, nĩ hinya wa riũa, nĩguo wa solar energy, na hinya wa biogas kana biomass, na nĩguo hinya ũyũ wa kũhũthĩra gĩcoro, either kĩa ng'ombe, kĩa ngũrwe, ona kana mahuti mangĩ, mahuti mothe marĩa mangĩhota gũbutha nĩgetha marute gasi ĩyo ya kũruga na ya kuona.
Wow. Kwoguo nĩ ya bata
mũno makĩria, nĩ ya bata tondũ nĩ ĩtũmaga tũtigũthiĩ na mbere tu, nginya ũhoro wa kwĩyoya na igũrũ, ũhoro wĩgiĩ kirimo, ũhoro wĩgiĩ maũndũ maitũ ma o mũthenya mĩciĩ-inĩ, marĩa mothe mangĩhũthĩra thitima, tũkahũthĩra thitima ĩyo ya mwena ũcio ũngĩ wa renewable energy, na ĩgatũikia mbere mũno.
Tareke tũingĩre he solar energy. Ĩno nĩ hinya ũrĩa tũngĩona kuma he riũa. Arĩmi aya kũrĩa mashinani nĩ maiyũkĩtie ũndũ ũyũ.
Ũrĩmi wa solar nĩ hĩndĩ ũhanĩte ta wĩna kĩhuhũkanio kĩnene mũno bũrũri-inĩ witũ. Na njokerie thirikari ngatho nĩ ũndũ wa kũhakikisha atĩ indo cia solar, especially the solar panel, battery, indo icio nĩ cioka na raithi nĩgetha mwananchi wa kawaida ahote gũkinyĩra. Tene ũrarĩ o kuo, no ndũngĩrakinyĩrĩkire nĩ goro. Ũndũ ũrĩa makoretwo makĩhũthĩra solar mũno nĩ ũhoro wa matawa. Ũngĩrora andũ nĩ mathiĩte makauga nĩ mathiĩ green, matienda gũthũkia marĩa matũrigicĩirie. Na raithi atĩ cost ĩyo wahũthĩra ya kuonana, wekĩra solar ndũrĩ hĩndĩ ĩngĩ ũrĩthiaga hau kũrĩha token kana maũndũ macio mangĩ makũhota kũmĩservice, to nĩ ũraheo guarantee ona ya mĩaka ta 10. Sinya ũcio wa solar nginya nĩ ũrahũthĩrwo ũhoro wa irrigation kana gũitĩrĩria mĩmera maĩ, na hinya ũcio wa solar no ũrahiũhia maĩ mĩciĩ, na no ũrahita, especially ta rĩu heho ya ingĩra Martini, heaters cia solar nĩ cikũgĩa demand ya igũrũ mũno, tondũ ciĩkuo na andũ nĩ maraciũkia na njĩra nene mũno.
Mũthikĩrĩria, tũrathiĩ na mbere tũgĩcũthagĩrĩria hinya ũrĩa ũhũthĩkaga ũtegũthũkia marĩa matũrigicĩirie na igũrũ rĩa hau wĩna raithi. Tũgakorwo tũkĩhutia ũhoro wa solar. Na solar nĩ ĩhũthĩkaga ũrĩmi-inĩ, haca?
Mũno 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 makĩria. Solar mũndũ wothe ũreka, tũngĩanjia ũhoro wa mĩmera, ũhoro wĩgiĩ crops. Solar thĩinĩ wa irrigation, tondũ nĩ mũĩ andũ makoretwo makĩhũthĩra tũtuthi twa kũhũthĩra ndithũrũ, betũrũ, na nĩ mũĩ goro ũrĩa na goro, na ndĩmenyekaga rũciũ mbeca cigana. Ũhoro ũcio naguo nĩ mũĩ no ĩrathũkia marĩa matũrigicĩirie, nĩmo matũreheire mathĩna maya mogarũrũku wa rĩera. Ona ningĩ betũrũ nĩ mũĩ nĩ very dangerous, yendaga kũhandwo very ũhoro wega mũno. Ũguo nĩ kũrĩ kambuni irathondeka kiti ya solar inyitanite nginya na irrigation ya gwitiriria mae na kuringana na migondera tucereire na ndo atwaritie nao umithio ni monete tondo cost kana cost of production ile tugaga ungigakuria mumera ni urutithanagia maundu maria mothe uhuthirite expenditure igakorwo ithi na cio profit ikongerereka murimi na kiagatonga uhoro cio ngi ni uhoro wigie ngombe ngombe ni moyo sikamago na mae mahiyo mae macio mahiyo no nginya mari therukio ringi uri therukia na nago angi matherukia na thitima no riu sora ikuo kuona utuko ciugo ine na matawa macio ono uhoro cio wasora gutwika ate nira he nginya ngukurugari especially riria wina tushui
Wow, muthikiriria turathina mbere tugicuthagiriria hinya uria uhuthikaga na hinya uyu gakorwo ndurathukia maria maturigicirie hinya wina raithi na utathiraga na rikiretwo renewable tondu uyu nduthiraga ori tareke tuingire kwi thini wa biogas ino andu arimi ni mamihiukitie makiria icagine cito
biogas ne kidu kiikito ni andu wega muno no ni kurakinyite handu gakorwo na goro muno ukaigua mundu akiuga no ende gwikira biogas no igakorwo na goro no no njuge ni gukite kambuni cigeka thuthuria ikahota guthondeka nginya biogas cia raithi ndiwe kana niwe Martin ati ona takataka ile ciumaga kicheni-ini no hote kuruta biogas nacio tondu cigwikirwo handu get container-ini na cihote hinya ucio wiho ucoke kurutwo na biogas irutwo na pipe na ucoke kuruga nayo so biogas ni irahiukio muno riu tondu ni igite raithi mundu wina ngombe imwe igiri mundu wina ngurwe mundu wina mahuti me mugunda maria ungicokaniririo no okorwo ni miramba gutiri mundu tangihuthira biogas mucii na biogas ni kuruga biogas ni guthiururukia nginya chafukata ya gutiniria ngombe mahuti na biogas ni ukuona nayo
Muthikiriria ndikana hihi gwakuwe na hinya uria uhuthikaga. Ate hinya uyu durati ndati ugituika ati ni urarihira. Tondu wona woka wekira biogas ri. Ni ugucoka tuikage ati kwina marihi ma o mweri kana ma o muthenya.
Asha, tugaga na githungu initial cost no ikoragwo ho kana mbeca iria wagura nayo. Ingi hena example taru ta biogas ta unwekira biogas hihi ya grita ite. Ni uraheo guarantee. Tote kugweta kabu nile iraheana. Nono waheo guarantee ya miaka ta ikumi. Biaka ikumi yeo dole hede ukahothe na cost onemwe. Biogas yaku noko utigere lole tika gire ya noe kila gesho lole ya kia gire ile no watu kania na no wahothe na mwaki waku. Ona mwaki hede uigi hagamono kabido ino uwehe lirie. Todo uulilis todo ni muigi mono kulingana na ole orahothe na kano kia ginya neighbor todo biogas. Eho, neketo mehuthire ngetha eto taithi.
Bayo gazi huthika kaku nako, makiria kore murimi.
Kendo kia bere kiria very basic, kato ugiwa ni kuruga. Utiri mwishi utaruga kwa. Utiri mwudo utange huthira biogas. Udoshi yonge, ni mwui ona kuruga, taruguru eni iruga genu hili yomono. Na ona mahiyo matika nete, na uko huthira biogas. Biogas ni okuona na yohema tawama biogas. Na biogas ni okushoka. Wekira biogas ya kuma 32 kana 24 meter cubed biogas hiyo ni kuhata kuthiruru kia chafukata na hudhuru wa machini inisi ya mugunda uwa ni kutaithia muna kuri mremi na Ai. Then gesho kiri ya gesho kakio
abotike ya nini abotike kai biogas ya kuruta hinyata wakiri ya tawadhi itiba kuthiruru kia chafukata
ni kuruta uthuthulia ando ito madhomete na makono uthuthulia ni megu dhimekira invata na hudhirurukie kirea kiboisho shie zini wa chafukata aurea ziti medhiru ukagia kawaida kano aurea jenerete medhiru ukagia na hote kutinagia mahuti
Muthikiriria turathie na mbere tukiaragia tu hamwe tutiriketi uhoro wa biogas no guririkanie ni ndirenda SMS yaku unjire uratuthikiriria wiku na ndahota kugucagura we ugwirwo ni mukahura 0715422460 wewe Maridi ni uratunyita wewe Naroko ni uratunyita Wewe kuri ya Naikuru, wewe kuri ya Raikipia, wewe kuri ya Nyahururu, wewe all Karau, wewe kuri ya Ijinia, wewe kuri ya Mwena wa Muranga, wewe kuri ya Gatodo Gwitu, wewe kuri ya Remuru, wewe goko Nairobi, wewe kuri ya Nyeri, aliyothe mara tomukira thini wa mitambiro ya kedakeda turuma ithano, kedakeda turuma mugwanja igana na igiri turuma ithano, ona aria methi mitamboini ya digital transmission, tanyandikira SMS na baini ya thimu ya 0715422460 Odirikane na nabeno gikorwe na kiuria ni gukorwe kiamukirwa wega sana nema itogu ito agona na kuruwa agituwari ria negeza kuruwa agituwari ria matuwari ria hau mudogu ito eldire agona na bayazimo ni 0715 422 460 0715 422 460 0715 422 460 nigeza toranie norika na heki uria ndirakuria kia mwenya muno ndirakuria we ni uri wahuthira hinyo yutathiraga renewable energy wa gas wa kidugita wa biogas wa kidugita kwa sora ona wind power ni uri wakorwo kihuthira jokeria thini wa na beno nigeza maudu mothe magikorwo makiagireere 0715 422 460 nakitushoke hari biogas dagikeno nigeza tukuru tukimithoma muthuri TJ Jackson biogas no ihuthike weka irrigation
biogas onero no ihuthike no hari irrigation muno niturari uhoro wa sora tondu washirigithania hau economically sora ndigukorwo ikihuthira tondu biogas ni kwenda gicoroke ingi makiria ni kwenda gukorwo inene no no ihuthike kungikorwo sora ni yaga completely tondu biogas ni urakeigua ti andu ingi example andu aria matakiri na radi nene muno ya kuiga ngombe kana gukorwo matira produce indo nyingi iria cingihota takataka iria cingihota kudike kana gubutha so no ihuthike no twire andu muno uhoro wa kurima sora mayukia rio
ni ukugwetaga ati gicoro giki urahuthira thutha-ini ukiroragia ku
gicoro giki urahuthira ungirora ni tugibundithia uhoro wa urimi kana uhoro wa composting thumu ni twiragwo thumu to thumu na thumu ungithie ta riu rira wa kuhata kiugo utware urimwe mimera-ini ni kuhia ni mwe ni koragwo ikianda ngu kwiruga kuria koragwo ikiruga respiration ni koragwo nayo na ni riricaga gas iyo itagwo methane na niwe ithia kuhuthika igacinwo ni biogas nigetha yacinwo igatiga guthukia riera tondu methane ni thukagia riera uguo gicoro kiria kioima haria muisho fio after gas ya ruto gicoro kiu gikoragwo gicoro kiega kindu kihiu gutwara mugunda-ini na mimera igie na thumu uguo gutire kindu giteyagwo thiini wa biogas
na reketa ikie maitho hari maundu megie arimi na community arimi kana communities aria marahuthira sora na biogas ri maraiga atia uhoro wa bata wayo
aria mathiete makayuki uhoro wa biogas ukoraga mundu to ni twikite uthuthuri ucio akwira biogas kuma riria ekirire ni ariganeirwo ni uhoro wa ngu iria umenyo ni thukitie forest muno ni ariganeirwo uhoro wa makara na ni akenaga muno tondu ni acokete kugia na profit thiini wa urimi wake kana ni aratigia mbeca nyingi tondu arutithania mahuthira ndarathi hathara gukira uria arakoragwo mbere ungirora ngutaru cie makara na ngu ni indo cie goro muno na no irathukia maria maturigicirie undu ucio ungi waria marahuthira sora ni ugukora ati sora iyo angiona ni matiganie na thitima ino twitaga main grid tondu maundu maria thitima ino ingi irarutaga no mucora iraruta magakena muno na mathiaga makiongagirira panos na arimi aingi ni turamatwara magathi guthoma kuri andu acio mekirite sora icio mekirite biogas nao maigua tondu information niyo ikoretwo muno matari nayo ni marathiä na makanjä na nä guo tå renda magä nä getha å rä mi na umithio
na hä ndä ä räga å rä mi å gä na umithio rä ni energy nä hotaga gå tå ma cost ya å rä mi wä ngå rå ke thä å wandä atä må rä mi nä arongerera productivity
na no ngå he ngerekano ta rä u tondå project citå ciä mwena nginya wa gä thå ngå ri kikuyu na rä muru gä thå ngå ri gä kå gwetwo nä tå yå nä å horo wa ng'ombe na andå a gä thå ngå ri matirä ng'ombe igä rä makä rä ng'ombe nyingä nä twathiaga må rä mi agatå corera mbica agatuonia cost ä rä a arahåthagä ra ya thitima mweri må gima å kaigua nä arahåthagä ra kuma ngiri ikåmi kwambata na warora rä rä a ekä rire sora rä a ekä rire biogas thitima ä yo no standing charge ararä ha uguo kona ngiri icio ikå mi arasave gå save ngiri ikå mi mwaka å mwe nä ngiri igana rä a twendi thende kå gä raga cau kangä na akä ongerere na ongerere horo wa umithio na ongerere iria na productivity ona andä ke må ndå å ngä wa wä ra uguo uri uhoro ucio wa kuiyukia sora na biogas ni uratuma arimi makure na njira ya mwanya
wow tarake tuke hari wikira taru mudu yada wikira biogas mudu yada wikira sora ni challenge iriko ari mashamanagia nacio hari wikira na gukorwo makiramata na kurora machine ici cia biogas na cia sora hari miritire yao ya wira ni mathini mariko mashamanagia namo
tutanabereria project area area ina mwaka omwe thini wa iriyo yake kwire muru na githunguri ni kuri kabuni yake twa thuthuria ehetwo wera ni adometa kwa WHH Jeremy na masponsorite program weo majitani na ADS Kenya na ADS Mount Kenya na gukioneka hati gitumiki adu mareke kuyukia renewable energy kana hinyoyo utare wago thira kendo kimwe ni kwaga information kana nere manyita information hiyo ni tuthia tukoiga ugakora uhoro ucio uroko uhoro utare na fact kana uhoro utare wa ama sora igoro ngakendi ngihota kugura biogas nithia ega kwama biogas no korirwo mundu ina ngombe tu maundu ucio ni undu wa mbere undu ucio ngi urare initial cost ni kuga okoro ni ngiriite murimi no no aremo no ni ni tura ni tukoretwo tukiruta wira na kambuni cia cia kuheana gobo na manyitani na makauga murimi no arehe kahora kahora akaheo ta miaka iri akarehaga kahora ngi ngirigire o mweri nigetha kahota kugia biogas undu ucio ngikigiria kana ile kile mithia kiratumaga andu mai kuyukia sora na kuyukia biogas ni kwaga kambuni genuine kambuni ci na uigiririku no no njuge kwina rohongero wa thirikari rwetagwo EPRA EPRA ni energy and petroleum regulatory authority
yeah.
Na ngimetagwo kirea Kenya Renewable Energy Association acio ni maregistrate kambuni ciothe iria iraruta wira na horo wa gwikira renewable energy nigetha murimi ndakae kungumio ndakae gwikirirwo kindu substandard uguo ngenda kumenya kambuni iyo iragwikirira kana ni kambuni ina uigiririku wabici cia thirikari ni ukura thimu kou ni ukumacerera na makwire kana ni andu genuine kana ni turia nime
ni mataro mariko ngihe murimi urere kwambiriria gukorwe na sora kana na biogas ni mataro mariko ngimuhe
no ndimwire abe eke uthuthuria thiinie wa wake tumitaga energy assessment energy need assessment wapi omenye gwaku niki urenda kuhuthira
ya
ni urimi we naguo e ni ngombe urare ithia e no kuruga e kana urenda matawa hede we koguo ni ukuhota ri gucerera kambuni iyo kambuni icio sira gwikirira okoro ni ta sora twajie sora ni uguthie magwikira assessment makwire we ukwenda what shiganona ukwenda hinya uiganona wacio nigetha mwari hau munegociate na wikirirwo uhoro wa biogas na guo ni meguka site survey moke marore kana we na ngombe singeigana size ya biogas ile urenda space hana atia likore ya kuri hana atia nigetha mahote gugutara nigetha wikire
taruwo ge moro agikorwe na guko no ekire biogas
diwisiria guko no sikinyie wega no ikorirwo ikire nyingi makiria tondu uria to imena uthuthuri mamega nyamuiria to singihota gwikira gutuma wikire biogas ngombe na ngurwe tondu ni gukorwo na thumu wa kuigana gicoro kiu ona nginya wandu ni huthikaga especially kundu ta mathukuru
wow
mathukuru no kai ni gukona experts nigetha thukuru ihuthi uhoro wa kuhuthira ngu na kuhuthira makara
Mitabaini yako ya Shore FM wega muyiru. Dina kwa mkira azimu yako nigeza tuwara. Nidia na baini ya azimu ya 0734-235399. Dina kwa mkira kiuriye yaku 0734-235399. Kana 0708-503536. Kwa liya tukutuwa shira. Kwa liya nikuedana nigeza tuigwane tukire oham. Weke tuwa mkira azimu yiru nigeza tulikia na shuri yiru shia kulikia. We mwega?
Martin.
Iye ma.
Wega muno
ii
una dera tijega muno
ii
no ajuria gicoro kingithondeka gas yasia
aya sawa sawa gicoro kingithondeka gas yetike twa mukirengi wi mwega good morning
kamade
ucio mwe haha
mwega na mugeni
turega muno tukaria nau
Margaret wa karinda gicoro yakira ngoreke bejwa tawanjuriria nabo kana kana kwa imago kuna madodeke dumuago kwa kano udodeke biogas
ok
then nida nindake ya zedeke todeka na denda igwa uga atere ee mahuti no madodeke biogas
me maiki kena menaruruwa nagisharo
mande tuga Mada tu kan nina nishoro.
Aya, kene toko shoke di yoru. Ya muthia, we mwega. Hello.
Kike, jene mwge ni hau muno.
Nyake izika.
Mweko mweki na mwisho, ya diwato ana mwilo anuki.
Ana nyuki, good morning.
Good morning, ma. Neu ni hoko kutu nyo nena ikipe, naru uke, chuli kira kwa dako liyari. Tari huko witu tuli idhagi ya ngobeji siya kuzina huko uja isha kuhi kure ya tishia zero crazy. Leo hizi tu ugeta hizi kati ya nagi choroki utodo nda higwa kiyo nikio kiki huzi kagamuna. Lu ngobeji sono siya kuhi kure ika umai gazi ikari ya geza kaiga soka wa ini.
Thank you. Ya basi ishiwe mwega.
Hello.
Yes.
Nio tete ugoko ma. Yoi.
Ateko.
Kita kwa dani wa gavana.
Oh, kwa kiro tia maima hiyo.
Maema yego tire na o.
Uria kiuria giaku kana woni waku atafarira?
Kiuria giakwa ni aterere.
Ee.
Nie de opposite ee.
Ee.
Nie ne vera kuhoya ora ora rutiro ne president ee.
Aza tutire do bigire yo ni kujaririria twarikia. Ee. Ndoguithie wira ina wa president. Aya na kitobe tuthi ha kiria ha ciuria ici cia korwo ciurio. Na ndo ingi ni makoro makiuria ciuria wega biu. Gicoro ni kiugua e maroria. Mai mango be magithondeka ngasi atia.
Thank you muno ni ndo amuthikiriria cio na ni njo yaroriria ndo ingi. Hari na science ikiri hau tondo ni tugire methane. Ngasi ra itago methane ni yo yakanaga. Na ni tuwe ngombe ni ungikana hindi kurari na dereti. Tengope ni igu thesho, itige kuruta methane.
Sejie kuthulia.
Na methane yo niwe huthikaga. Uthiaga ati, gichoroke uke gekiru hando, either muhuko ine kana kihigo, tondu, taru ya kwejera uthi ejagiru gatho ne kuona concrete. Kuli gira gatho ne kuona mihuko, ne koro airtight. Hatari nari era, tumetaka ina aerobic respiration. Liu haa, nige thomoto kumudomili ya chemistry nini. Methane yo wege hea, yau mirahari ya nego wakanehe, na ya hea irutaga kedu getago steam mae, ikaruta heat, urugare, yes. Kana mwaki, nekaruta hydrogen, nekaruta carbon dioxide nini. Oguo, gishoro, geyoze nege korago na methane, nono ginya edho odeko ni hataramu, doka egozi kogeria tondo ugegeria shoke hihi ege kire ikiro ego shine. Newe ega kume nyate gishoroge yodha neki hudhekaga.
Oh, kukwa nere gire itago?
Nere gire itago.
Okay.
Timodo wawadhe yongezi uwekira, tondo kore hende no ego shine, unowe mwaki no ushine, nikyo kwenda odho odeko ni hataramu, alia madhome ili yohoro uchio.
Wow. Aduna marori yohoro wagoko. Goku diruta kamethini kana no ne maimani ni mai.
No irute no ndirenda ku imagine thumu wa goku. Niko kiri andu meru ko magikona large scale. Na ngushiria ataramu
especially area cages.
Area cages. Gadire da kora biogas ya goku. Na roto gwika research tukirore. No ile ya jo ithumu kuma wa mburinge korocie nyingi muno wa ngurwe na ucio ni ukuhuthika. No goku steel tondo ugigakinyia tondo wakinyia uihurie itumitaga digester umihurie ni gukorwo ina wira muingi muno
ni kweri uhoro wa mahuti no makoro me maiki kana nginyo tukanie
mahuti macio ri mararingana na size ya digester yaku ona gutemago na miraba ya marigo waste ya kitchen yothe kindu giothe gikibuthaga
koguo ni
macio mothe
no ginya matukanio na maimango bena
no ginya to ginya matukanio no ni meragwo no tukanie nini nigethe accelerate bacteria ile ci hau ri nigethe irute wira narua no after that ri abere ri to ginya tidio gitukania
ya ginao menango besia kurura niguo mundu ananyukia roria
horani jubete mwena wala ikipia na kune njoe mwena wanya ururu na jesi hale ya kahuwe yabe kahuwe hale ya mara ni yabe ege idheke mwene
maga idheke
toko nesero mwene kiwa mutero le ule uhoro wa ngombe isi ile ngombe isi sito doe siyo kakura aramushi ilio okerea oruru arore oneka kenduki ya bere the initial package ya gishoro neko ihuri ya digester uwo noe the no ahoe gichoro abe ihurie digester ishi kiole ya rekaga ne omu venja kame kakashua do ngima do emu etu ya gichoro ni waraitagirira agakorwo ya ratio 1 to 1 ndo emwe na mai ndo emwe agatukania gaitirira na gasio yake gathi na mbere so no ahoe initial cost a initial package asoke athi na mbere kiria cire kagati utuko ni ari hotaga gwikira na deposible
yuthi na atumia aria ni a farmers to ndo amenya maundu mothe mare kurogia marugureria a yuthi na atumia no mabiririe ndoyu na ni murimi taratara yaku matithiriria mabiririe
kuciria nyabiririe na tumia kuciria tumia na ne homa yukiti horo yo muno
okay.
To ni uhoro wa kitchen mutumia kuigwa ndego pambana na ngoda makara na kuhua mwaki hiyo ni game changer kuleo na guciria majority ya ndo aria makoreto makiyuki horo yo thini wa kureto koreto ni atumia matitigetwa na thutha yuthi nayo yuthi maroraga kindu haria ka mbeca chikuma na tariu uthuthuria twikite tuonete urimi tondu ucenjetie ndureto urimi ureto agri business na riya marathi makona urimi wina umithio yuthi ni mahotete ku adopt urimi tariu twina 15 farmers twitaga lead farmers out of us your 15 atano ni me yuthi mataginyithi miaka 35 mati na mena ngombe nyingi muno na ni marahuthira sora na biogas
wow.
Na mu yuthi endaga kuigua ni kuri kanyamukaro ima no urimi ugikoro no urimi uri ungitwari magawa kawaida nikyo mauragira undu ucio nginyambe njuge twikite ni undu wa process sustainability ohoro uyu ni ati indo nyamu ici cingithuka sora ni ciaga technicians ni tunyitite youth 30 thini wa Kiambu tukama
wow.
Kuria Kabete National Polytechnic ni hindi me ni mathiete theory ni hindi me practicals na youth acio ni akuma turaini nio marikaga mare cithondekaga cigitie ikwame leo marika troubleshooting na gwikirira andu uguo tukagea package ate itora ni self contained thini wa maundu maya na ayuthi ni mayuketi horocio ni mbeu njithi matakinyetie miaka 25 na maratukenia
wow ndio na mudu ihara jira na kusikia nikiwa kigajo mimi hutumia sora Martini asante sana mudogo itwa Jemo kuma Jemo wa Kidhome Odhaya asante sana show kamade ni jaga jesi Monica kuma Kasabara Girgil aya jitagwa Margaret wa Karuda sinyeri ya sandi sana na yo the marajira marahuthira sora taraketuke haha are mitaya maro marandiko na makiuragia ciuria ri magiona information iko information egie uri amudu angihuthira ri ni wabu energy sora biogas ona ruhuho
okay ne tuga information is power kana kwa kumenya ni kugutoma mudu ohige na no tumere ati kwina kabuni nyingi muno guondoiga ciekuo ungithie wa website ya Kerea Kenya Renewable Energy Association
okay.
Kana ya EPRA ona kana ungienda ukorwo wi mwena wa Kiambu kana area Mount Kenya tondu wabici twithiete headquarters itu ni Nyeri ungihura thimu kuu uhure thimu wende kumenya information mo thimu ya wabici ungijitikirie no ndimiheane
no mihane ni kuria wanjira urutaga wira kuria gwa kindu gitagwo
Agricultural Development Services
Agricultural Development Services
Kenya hema ni jawi twitagwo recho na njoi ni athikiririe na thimu ino ni amiyoyaga hindi ciothe ya hurwo
0741 66 66 533 533 sorry 533 533
ya kana 061
donameriki ya mizo chilega
ya sorry 0741 0741 665 665 333 333
yes iyo namba ni maginyi tano na bege
iyo hena bege no mathie 061 061
iyo ni adira ine
203 203 4813 4813 kwenda timu dedicated ogwo ndä na mahe motaro ä ngä mehe motaro ya project officers acio tå rutaga wä ra nao na manager witå ona å ngä hota kå makinyä ra ona å hå re ä yo ä wo Nairobi ADS Kenya no å kå heo information ä yo tondå tugaga tå tiaga kå he andå information ona maigua tå rutaga wä ra na kanitha wa Anglican tå rutaga na community yothe
wow må thenya å må thä twaria maå ndå ma bata må no må thikä rä ria na maå ndå marä a twaria nä mahinya å rä a å hå thä kaga wona kwa gwetwo renewable energy andu meciragia ni energy rumonaga uhoro wa kwenja maguta kana kwenja coal kume ni duire tutura tuhuthagira
nicio
nicio tuhuthagira
turiyo nacio muthe
na gikorwo wina kiuria ogiothe kirio ngienda kuria tafarira ino ya mwenye turugamagirwo ni Biovision Africa Trust Biovision Foundation is Vision FM hurathi mu number 0715 422 460 0715 422 460. Ogishoka kuria kwa Agrican Development Services magaithie Kiambu ona Laikipia.
Eh ndiko bagaithia na ingia kugaithia mundu ya ndiko kuraingi coka.
Uri kumugaithie?
Kangeithie mutumia wa Koruse Jerry.
Yes.
Nasi arachucia ile tuithatu tondu ni omahariririe ndahota gukatene. Njoke munene wakwa uri okinyandikite ri. Eta obuibo adieri executive director. Akuri ana timu yake othe.
Yes.
Na njoke ngeithie bishop wakwa tondu ingia gukorwo ndina mitaratara ile yagireire ri. Bishop Charles Muturi ri. No, diganero
de kanisa wa Anglican.
Oh, kirigwo no ciorano ngo horo wa kimiturire no horo spiritual.
Au akirehe.
Na wetikiretie tukirute wiro ucio. Na aragio horo ucio. Every day horo wiye mare maturigicheirie.
Wow. Thank you. Wow. Asante sana gaithanije kuria kwa Biovision ona makiria kuria mugikoragwo mugitungatira kwa Anglican Development Services.
Thank you bro Martin ni hinda riu.
Ndia santi sana. Nie na ndiathirio ndungiriu kiria ngweka ni kumagara ngumagara. Rucio tutiga ko hamwe nawe to muthenya wakwa kuhuruka tugako tugicemania nawe Saturday thini wa tafarira ya uduire witu twina mutonyi witu shivuka nyonga. Nie ngakwendera weekend njega thiguko ya rucikro ya mwanya tugacemania muthenya wa Saturday. Bye bye. Wairimu wa Maruke app next na tafarira ya Shanuka. Bye bye.